sithandini na ngoba nawa magama isolo ukuthanda nganyabantu sithandini na ngoba nawa magama isolo ukuthanda nganyabantu sithandini na ngoba nawa magama isolo ukuthanda Limomo teke ndibe namahloni xa ndibona wena naleyo ngxaki nesombululo Ndiyakuthanda wena obuhle uvele wenze usuku lwam lube luhle Zintshilo zindala ingase ngiyatshata xa ukude undenza ndifuna undiza ndize kuwe bahlale phantsi ndikhumbuze Yakhumbule primary Bekumnandi manyani Ndikubele imibala Nawe awunolibala Mina ndiyakuthanda Futhi manje sakhula Sithandini na Ngoba nawa magama Ngiswele ukuthanda Nganyabantu Sithandini na Ngoba nawa magama Ngiswele ukuthanda wako mina ndohluleka kuleyo injalo mushe ngayo mntana omuntu wenza inhleke khawuthi ndivuliseke yaya and you did to your mama nana yabakhumbula la ma baby yani ngifuna wena wedwa ndisabona wena wedwa then the last day together starting Sithandini na ngoba nawa magama Ngiswele ukuthanda nganyabantu Sithandini na